Let me pray as we begin. Lord, you are a marvelous, wonderful God. You rule over all the heavens and earth. We thank you, Lord, for the opportunity. We thank you for the opportunity to meet together in Jesus' name. As Lord of the earth, Lord, we ask that you would watch over today's session. Oh Lord, we look to you that you would feed us. You would teach us. And now bless us, O God. Let the word of God enrich our lives. In Jesus we pray.
Mudzina la Yesu.
Amen.
Amen. Tikulowa mphunziro limene mutuwaka kunena kuti thunthu la moyo kuzindikira tsinde la kuphunzira kozama mbiri ya kupambana kwanu. That's chichewa.
Well, I am excited and been praying a long time for this.
Ineyo ndakhanduchi pempherera ichi kuna kuti tsunakereza sokhane pamodzi tizakhale mwayo ophunzira mawu.
The message of training
cholinga cha maphunziro amene tasonkhana nalero
is so important to the church.
Ndofunikira kwambiri kumbiri ya mpingo.
We often misunderstand it though.
Nthawi zambiri timakhala kuti tili pa mpingo koma zinthu zambiri sitikuzidziwa sitikuzimvetsetsa bwinobwino.
Now, I have a book that's called The Life Core, The Heart of Great Training, and that this message is from there.
And
the first of these sessions talk about how God's marvelous power works in our lives. It's Christ in us that's working. And that's what we'll be learning through this time. The first of these sessions are focusing on understanding this, what I call the life core. And trying to understand how it relates to our lives. Now, we often wonder why is a church going through such difficulties? Why are there so many problems that develop within leaders, within people, within the church? You might even be thinking, well, even about me, I'm not perfect. There's problems. When we read from God's word, we find that the church is glorious and wonderful, God's chosen people. And so what we find is the church is glorious and wonderful, God's chosen one. And yet, often we get very discouraged. We want the church to grow. Yeah. And so this is the problem. We have a weak church, we feel weak, and yet God has such great plans for the church. We might think of a balloon, but no air. And so our question is, how do we get where God wants us?
Yeah.
In Romans 8:31, it says, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against
us?
Now we have seen how God, through the Old Testament, New Testament, intervenes in very dark times. God called Abraham out of a very idol-filled country. We find David, even as a great leader, falling into some terrible sins. We see, it seems like God's plan is frustrated again and again. God planned to work through Joseph in the Old Testament, and yet he was betrayed by his brothers. Even Jesus, the promised Son of God, he died on the cross by evil people. We have these stories of defeat in the scriptures, but we also have miracles bringing hope.
And
I think that's why we're here today. We have hope yet that God will do mighty things in our lives, in his church. And from Ephesians 6:13, we remember we have done everything and we stand firm. I want to talk about power right now. When we think about power, we think of the strong wind forces moving along the earth. If we had a strong wind come, we could take the whole tent on top and blow it away. We could try to tie it to the ground, and yet it's still more powerful than us. I remember once I was on welcome to join a friend of mine on a little lake in a sailboat. We got in the boat and he effortlessly just went across the lake back and forth. The wind was blowing the boat, and it just went back and forth on its power. You know, I could have walked around that lake, but it would have been very difficult. I would probably, because it was in the warm place, there were alligators around too. I want us to think about the Holy Spirit as a powerful force that's working in our lives, like the
wind.
I want us to think about the Holy Spirit like a powerful water, the living water moving and rushing along.
And
where does that wind move? Where does the water of God move? It moves where God wants it to go. Some of us are like hiding in a cave away from God's wind. We want to go our way, not his way.
Kubisala mpamvu yoti kayo na kubisala ngati mina mwake mapanga kubisala kuopa mpamvu imene.
Well, in 1 Corinthians 4:20.
Pawana Korinto 4 verse 20.
It says, for the kingdom of God does not consist in words, but in power.
Akuti pakuti ufumu wa Yehova suli mmawu koma uli mumphamvu.
And what does this mean?
Ndizi zimatanthauza chani akati kuti ma ufumu wa Yehova suli mmawu koma uli mumphamvu.
He is talking about the kingdom of God here, God's great power and where he exerts his influence.
Paulo mawu akufotokoza za mphamvu imene ili mu ufumu wa Yehova kuti sili mmawu chabe.
By not meaning, does not consist in words, means it's not because what man says is so important.
Munjira ine chimakutanthauza sewa sikuti ufumu wa Yehova uli mmawu umene anthu amayankhula chabe, mmawu chabe zongoyankhulayankhula.
But the power here talks about God's power, God's purpose, God's ways.
Koma kukamba za njira za Yehova mmene amapangira zinthu komanso za mphamvu yayikulu imene Yehova ali nayo.
And this is what we want to be more aware of, how God is working in our world, in our lives, in our churches.
And izi ndi zimene inu ndine tikuyenera kuti tidziwe kuti Yehova amayenda bwanji mmoyo mwathu komanso mpingo mwathu amagwira ntchito bwanji.
Many of us have tired out in our ministry.
Ambiri a ife amene tili apa ndoti tatopa mutumiko wathu sizikuyenda kolinga ndi mmene timalingalira vuto ndi chani.
We get an idea, we try hard, hard, hard.
Timapeza ganizo ena timavumbulutsa kuyesera kutiri koma kodabwa kuti zinthu zikukhala chimodzimodzi.
Maybe it works for that brother, but it doesn't work for me.
Ndipena ukaona nza kukhangati zikuwathekera koma iwe ukaziona kuti waine kutsopana vuto mpati.
I'm a missionary. I've worked my first 10 years in Taiwan, a country off China.
Ine ndiwa missionary oyendayenda apo sindikhala mala amodzimodzi ndagwirako ntchito ku Taiwan kufupi ndi ku China.
I've worked with Chinese people more than 40 years.
Ndagwirako ntchito ndi anthu achi China kwa zaka 40.
And I've just seen God work in many ways through my life.
Namona Yehova akupanga zamphamvu akugwira ntchito mmoyo mwanga munjira zambiri mbiri.
But I know how difficult it gets for people in ministry.
Koma ndikudziwa mavuto ndikulimba kumene kumakhala ko mutumiki ndikudziwa ine.
God's given us this vision of missions. We have to accomplish
Yehova,
his work.
Yehova watipatsa ifeyo masomphenya au mission opita madera awa ndi awa osakhala mala modzi kuyendayendapo ndi awa.
We want to start a church. We want to reach a village.
Tufuna tiyambe mpingo, tufuna tifikire mudzi, ndi uthenga wabwino.
We know the gospel. He's given it to us. We want to pass it on.
Tikufuna kunena kuti uthenga wabwino umene tinawulandira uja, tiuperekenso kwa anthu ena.
But sometimes we end up not being very successful.
Koma nthawi zambiri mapeza kuti sitikupambana, ngakhale tili mmalingaliro abwino.
I want us to understand God's power is what is so important in all of this.
Tufuna tizindikiritsane kuti chimene tikufunikira kwambiri ndi mphamvu ya Yehova kuti zonsezi zitheke.
God first starts working in our hearts to be able to
mphamvu imeneyi oyambirira igwire ntchito mmoyo mwathu mphamvuyo iyambe kugwira ntchito mmoyo mwathu choyamba.
Change comes as God changes us, then he can work.
Usinda kuti kuchitike kunja kuyambe kwachitika mwa ife mkati.
Let me just summarize a few things here.
Ndingo omba mkota pa zinthu zochepa.
You know, the war is over. Jesus died on the cross, he's risen.
Makosana nkhondo inagonjetsedwa kale. Yesu mujana ngouka muja. Chigonjetso chinatani pene paja chinaperekedwa kale.
And he's put us on a mission.
Ndife watipatsa ntchito.
But we have to remember it's God's power, God's way.
Koma tikumbukire kuti mphamvu yosi ya ife ndi ya Yehova komanso njirazo nzakeso za Yehova.
When we hit difficult times, God is still there.
Tikamakumana ndi nyengo zolimba mutumiki muja tikumbukire kuti Yehova ali momwemo ali pomwepo.
Maybe you could say even specially because we are in dark or hard places, God is with us.
mwina tikoza magaza ngati mwina vodidi mundima tili mumalowa wisaka mayati munyengozo wisayova palibe ai koma Yehova amakhala kuti alipo.
He can accomplish his purposes.
Cholinga chake ali ndi kuthekera kuchikwaniritsa.
But I want to go on and talk more about a bigger perspective here.
Ndapo ndifuna ndikambe chithunzi thunzi chachikulu kuti timvetsetse bwino bwino.
When we're on earth here, we're sitting down here on the grass and we can look up to the heavens.
Tikakhala pansi apa pa udzu tikhoza kuyangana kumwamba kuyangana kukuona mmene kulili.
But for the astronauts and space crafts, they go up high and they look at the earth and the earth is very small.
Koma tikalingalira ndege ikakhala kuti ili mmwamba anthu amene ali mu ndege amaona kadziko ngati kakangwa.
The way we look at issues, difficulties, success, all has to do with our perspectives.
Mmene timaonera chipambano, mmene timaonera mavuta amene kudutsamo, zimangotengera kuti iwe munthu pawekha zinthu umazona motani.
And they can either help or hurt us.
Ndi mmene umazonera zinthumo, zikhoza kuthandiza iweyo, kapena zikhoza kupangisa zinthu zisakuyendere. Malinga ndi mmene umazonera zinthu.
The more the church holds on to difficult circumstances, the more we will be held back, the wrong perspective. The more we have the wrong perspective, hold us back.
Tikakhala ndi maonedwe olakwika a nyengo zimene kudutsamo, mpingo umene ukuyendamo zimezi kuyendera, tikakhala ndi maonedwe olakwika, zinthuzo zimapitira kumativuta chifukwa maonedwe athu amakhala olakwikanso.
For example, you say, well, why is my marriage so difficult, so bad?
Mwachitsanzo khozo zifusa, chifukwa chani banja langa lukhanga ndi kuti lili ndi mavuto, bwanji zinthu sizikuyenda pa banja panga.
I'm the husband. We should have a good marriage.
Ine ndi mamuna, ndimayembekezera kuti tikhale ndi banja labwino ndakazangawa.
But we haven't begun to understand what God says about marriage.
Koma tsopano sitinambenso kumvetsetsa kuti kodi Yehova amati chani mawu ake zokhudza ndi banja.
He told us to love our wives.
Bible atiwuza kuti takonda akazathu.
You said, well, what does that mean? A wife should just love us.
Ukhoza kuzifusa kuti zimezi uthandauza chani kuti ndakonda akazanga ngati munthu wamuna.
We have so many lessons to learn.
Tili ndi maphunziro ambiri otitiphunzire, tili ndi zambiri zotitiphunzire.
I would suggest that many of our problems come because we do not live by God's word.
Ndikukhulupirira kunena kuti nthawi zambiri mavuto amabwera chifukwa tisitikhala monga mmene njira za Yehova amafunira mwana wake Yehova.
Our creator has spoken and yet the creatures aren't listening.
Olengayo wayankhula mmene akufuna zinthu zikhalire koma ife olengedwa tukhanga tikutsutsana naye pamenepo pamene pamabwerera mavuto.
We need to learn how to make the right choices.
Tikuyenera tiphunzire kupanga zisankho zoyenera kolingana ndi mawu a Yehova.
Well, now, when we make the wrong choices, we begin to fail, we think God has failed us. That's wrong.
You
know, sometimes we have evil in our hearts and we don't want to get rid of it.
Now
you say, oh, that woman over there looks a lot better than my wife.
Basi iweyo ngati zibambo mchali chimene muja kupeza kuti koma amayi awo akuoneka bwino kuposa akazanga.
Always say, oh, I wish I had more money. It would make my ministry better.
Kupena somati koma ndikhetsa kuti ndinakhamvi ndalama zambirimbiri ndi kuti utumiki unakaphweka kwambiri.
And then we see, well, we want all the attention. And so there's a lot of divisiveness in our churches.
Ndinda zambiri kumala kalaka kuti chidi chingokhala pa ifeyo nkumanda kuti koma zinthu zikukanikabe.
How can we restore our lives in our church?
Kodi tikhoza kubwezeretsa bwanji moyo umene ukuyenera kuti ukhalire mmachale chimwathu.
I hope you understand here, it's sometimes we say we want God's ways and yet we do want to do it our ways.
Sindikudziwa kuti timvetsetsa bwanji koma nthawi zambiri timafuna Yehova achite zinthu munjira yake imene akufuna komabe timafuna zikhalebe monga mmene ife tikufunira.
Our church is, more, sometimes like a war. We have two sides. We have people in the church opposing other people. And we train our little children to join us and to be oppose the other people.
And
so there's a mission out there, and yet we can't get in touch with God.
In
our world, there's so much immorality that's happening. God wants a pure heart. He wants us to be committed to our wives, our marriage. He wants to give us peace and love in our churches.
And
we can welcome the Spirit of God to do those things, to make those changes.
And
we need to learn to study God's word more and obey. Let that truth change us. So when we hear God's word say, husband, love your wives as Christ loved the church. We ask the Lord, what does that love mean? How do I do that? You're going to find it's very different than the world says. It's the word of God that needs to settle in our minds. In Proverbs 30:5, it says, every word of God is tested. He's a shield to those who take refuge in him. So God's word's tested. God's word works. And he will protect anyone who takes refuge in him. My brothers, are you taking refuge in him? I need to take refuge in him. In other words, God will always accomplish his word. In Matthew 28:16-17, it says, God has all authority on heaven and earth. If he has all authority, if he has all
power,
well, we have to get his perspective, what he wants done. He said he will provide for all that we need in our lives to do. Oh, there's so many stories I could share about how God has provided for my life and
ministry.
And you have your stories. God has been faithful. But we need to pay attention our hearts.
Are we
trying to do it our way or his way? Remember, God's power is like the wind moving along.
Now,
if that wind's moving along and we're going different from it, then it will be very difficult. Remember, I used to ride a bicycle along the ocean when I was younger. And I was enjoying my ride along. It was easy. Oh, but then I remembered actually the wind's behind me. I still have to go back home. And then I have to pedal very hard to move. Yeah, all authority in heaven and earth is the Lord's. He's in charge.
So mpambu zonse kumwamba ndipo dziko lapansi zapatsidwa kwa ife koma mwini wake ndi Yehova ndipo akulamulira ndi iye mpambu.
And we can have peace in our hearts knowing God will provide all we need for his work.
Ndi ife tikhoza kukhala ndi mtendere wa mu mtima tikakhulupirira ndi kutsindika kuti Yehova akhoza kukwaniritsa zosowa zathu zonse.
The church around the world is facing many difficult situations.
Mpingo pa dziko lonse lapansi ukudutsa mu nyengo zolimba zosiyana-siyana.
When I'm up in by Burma, I can see the civil war that's already been happening about 6 years. Very difficult for the church.
Ndikaganizira za nkhondo za pachiweniweni zimene zikuchitika madera osiyana-siyana, maiko osiyana-siyana, ndi chinthu china chovuta chimene mpingo ukudutsa.
When we see our brothers in Ukraine, we see that war there and all their churches and their young men are drafted away and die. We see unemployment. We see famine. But God is greater than all these things. And as we set our hearts to him, he will watch over us. Now, I just want to come and lastly, just share a little bit about changes in our lives. The world has its own power. It will try to push you.
They
will want you to be prideful. They will want you to indulge in adulterous thoughts.
It
will have you want to take some more money, steal money, to make it yours.
Mwina so mpamvu imene yadziko ikupangisani kuti mulakilake kufuna kupeza ndalama munjira za chidule.
The challenge is on the church. The devil is tempting us.
Mavuto ndiyakuti Satana ayu sakuyesa anthu amene sali mumpingo ayi koma kulimbana ndi mpingo ifa Satana salimbana ndi anthu koma malimbana ndi mpingo wa Yehova.
We cannot just try to protect ourselves and say their force is not out there.
We
either need to fight God's work or we'll fail.
And
that's why Jesus says, watch and be alert.
Yesu Christu, anane na uri dikale acheru.
Well, why? In Ephesians 6, he says, put on the full armor of God. Well, we see the early church sometimes scattering about because of people persecuting them. In some places of the world, persecution is very difficult. Whether in Ethiopia, Sudan, Nigeria, some northern Kenya, there's problems. But all these things are under God's authority, who has all authority in heaven and on earth.
So
Acts 11:19. It says, then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen, they went out. But in two chapters later, we find some of them went to Antioch, just north of Jerusalem.
In
Acts 13:1-3, we see them ministering together there.
They
were refugees. Some of them have lost their homes, like in the book of Hebrews. In some sense, they felt like Joseph, far from their home, far from their family. It's very easy to forget that God is still working. It's very easy to forget that God is still working in those circumstances. And when Joseph faithfully followed God, God was with him. And I call you and myself to be faithful to the end. There are many more changes happening in the world today. One of them is that I can communicate with you right now, even with the video. This will accelerate. And yet the world hasn't changed. There's so many broken marriages. We want the Spirit of God to more mightily work in our lives. And if you don't feel the Spirit of God working, it's okay.
It's
a time to wait upon the Lord. We are his servants here to do his will. I know we're a little bit disappointed. We don't have the materials this morning.
And
in some ways, what I'm today is an example of what we call maybe defeat or discouragement. Our plans don't work out just like we want them to. But God is always working if we humble ourselves
and
wait upon Him. And we continue to trust Him despite what we see with our eyes or hear with our ears. Where there is open sin, we need to repent from these things. And repentance is a pathway back to God. You say, well, things aren't working good. How do I do that? Well, you look for God's word. What does He say? You go that way.
Acts 3:19
says, repent therefore, return, that your sins may be wiped away. But notice what comes after that. In order that times of refreshing might come from the presence of the Lord. God doesn't want us just to be broken and humbled, but He wants to refresh our hearts.
And
that refreshing comes by the way God's Spirit first enables us to be welcoming Him and obeying His word, and then He comes and works through our lives. There are many wonderful things that God has done through the world in what we call revivals. This is all in history, whether it's in China or Africa or America. The Spirit's not just working in me, He's working in other people too. And so here are these famous verses from Solomon's Prayer, 2 Chronicles
7:13-14.
If my people humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and will heal their land. How much do you sense God working in your lives and in the church? In your land. It's been a number of years before I last visited Malawi. But I know in America, it's getting darker and darker. Our leaders have led us into immoral ways, spending wrong money, the money wrong.
Sa kuti thandiza kuti tsogolera ku zinthu zolakwika zinthu zikunkazi kuyipirapirabe ku America.
And we're expecting a time of judgment.
Ndipo ife mmene tikuonera mu tikuyembekezera basi nthawi yachiweruzo kuti tiweruzidwa posachedwa.
But even at dark times, the church can be alert and ready for his
Umanga kale be zili choncho mpingo ube kuyenda kukhala wa cheru.
Our purpose is not just for our country, our purpose is for the people in the country.
Kani yathu siyongoyang'ana anthu ochepa chabe. Koma kuyang'ana anthu ochuluka kuti zinthu zikhale kuti zili bwino ndi Yehova.
Notice he says, if my people humble themselves.
Akuti ngati anthu anga otchedwa dzina langa akadzichepetsa.
If my people pray, if my people seek my face.
Anthu anga akapemphera. Anthu anga akafunafuna nkhope yanga.
If my people turn from their wicked ways.
Anthu anga akasiya njira zawo zoyipa.
God wants to so wonderfully work through our lives.
Yehova du akufuna atachita chita mwa ife modabwitsa ndi mwamphamvu ndi khumbo lake.
He already has shown this by Jesus dying.
Onetsa kale izi. Mumbiri ya mbuyo muzimene awerenga awaonetsa kale kuti ali ndi kufuna kwabwino awaonetsa kale.
Now the Lord can easily confront any darkness.
Ndedi khulupirire kuti Yehova ali ndi kuthekera kogonjetsa kulimbana ndi mdima uliwonse.
You know the secret.
Mukudziwa chinsinsi.
If you're a very dark place.
Ngaduli pamalo pamene pali mdima kwambiri.
Just bring a little light.
This is all not. Ungubweza ko kawa kamacheso kakeso kakefu kakangono kachi. Pachindima pachi. Ngobweza kuwala kwaoneka.
I remember once I was in India in a very big dark cave under the ground.
Ndikumbukira ndili ku India nali kuphanga kwa mdima kwambiri.
And all of a sudden the electricity went out.
Ndimasakasaka kuti kodi kuwala kuchokera kuti magetsi ali pachi.
I could not see anything, not even my neck.
Sinathe kuona chilichonse. Sinathe kuona chilichonse munali mdima.
But then I saw many of them maybe having a phone and they turned their flashlight on.
Umawino akungkhandika phone. Kungoyasa katochi ka phone kai.
And they have light, yeah.
Kuwala kwabwera koma pano chindima chachikulu. Kuwala sikumachepa.
But God is the light and he shines into this world.
Yehova yo ndikuwalako ndipo kumawalira pandima uli wosenga khalota khala wakulu bwanji.
We just have to go his direction.
Koma ifeyo tikungoendera titenge njira imene iyeyo watengayo.
When we see a river, it's flowing in the direction it's going.
Mwachitsanzo titokuona mene mtsinje umayendera madzi samangoenda chisawa kulowera ali ndi njira yake mene amayendera.
And if we get a little boat and we'll go along that river very easy.
Angakhale kuti vedita kha kuti tili pa boat la ling'ono bwanji. Koma tidzingoenda pa mmene madzi akuyendera mu. Sitingapire kuphophonyisa kumbali.
But if you go to the side, you won't go any further.
Koma iweyo ukafuna kuti upite njira yosemba ndi mmene madzi akuyendera.
You go on the boat, you have to walk.
Ndiwo bezeka kano tsopano utsike mbato muja uyende no ndi mapanze ako. Chifo ufuna uyende njira yako.
Or if you learn to walk in the spirit, he will bring you along.
Ndiwo kafuna kuti uyende mmene mzimu wera kukutsogolera. Ndi mmene so Yehova asama kutsogolera ifa umakhala kuti mukuyenda munjira yofana.
Psalm 2 says the Lord sits in heaven and laughs at his enemies.
Masalimo 2 amanena kuti Yehova wakhala pampando wake ndipo akuwaseka adani anji.
So we wonder, what is God doing in our lives?
Ndinda zinamuya timadaba kuti Yehova akuchita chiyani mmoyo mwathu.
Yeah, this might look like, well, how does this have to do with leadership training?
Mina ndi nkumafunsala koma tsono zimene muyankhula zikugwizana bwanji ndi utsogoleri ndi maphunzira utsogoleri.
But there's a lot of relevance here.
Koma pali zinthu zambiri zofunika zimene tikuyambirana apa.
Because we are here as God's servants to get God's will done.
Chifukwa ife tili pano ngati azitumika Yehova amene tikufuna chifuniro cha Yehova chichitike.
Nothing stops you from fully trusting God and God filling you to work out his purposes.
alibe chimene chikhoza kukuyimitsani kuti inyo muchite chifuniro cha Yehova ndi kuti Yehova ayakwanilitse chifuniro chake pa dziko lapansi.
You don't need electricity. You don't need internet.
Sizikusokera internet, sizikusokera kamagetsi.
God's spirit works.
Nzimuyo oyerayo ndamena kufunika kwambiri. Chifaka ngopenzeka kamenepo zimachitika.
If we have humble hearts.
Ifeyo ngati tili ndi mitima yodzichepetsa.
If we pray.
Tikapemphera.
If we seek his face.
Tikafuna nkufuna nkhope yake.
If we turn from our wicked ways.
Tikasiya kupanduka kunchito akakunjira zathu zoyipa.
Don't underestimate Satan's purpose in hindering you.
Chindu chimodzi tisamuderere Satana alinako kuthekera kuti sokoneza.
God is not behind the divisiveness in your church.
Yehova du samene akupangisa kuti zinthu zisayende mpingo mathumuzi. Ai.
Where does that come from?
Zimachokera kuti.
Can you see Satan has invaded your church?
Kodi mukachira kafukufuku. Simukuona kuti pena pake mwina Satana walowerera mapingo mathumuja.
Can you see when you're fighting with your spouse?
Kodi ndiyo mungakati mtsogolere. Simungadabwe nthawi zinamapezeka mukangana ndi akazi wanu. Anthu opempherako.
When you're selfish rather than serving.
Pamene mwina mwake moyo muti mutumikire mukhala busy ndi zinthu zina. Simadabwa.
Through this series, as much as God provides for us, and we can continue, I will be talking about faith.
Ambuya katilola, mukupuzira kwathu tikhala tukambirana za chikhulupiriro.
Faith is the ability to see God despite our dark circumstances.
Chikhulupiriro ndi kumuona Yehova akugwira ntchito pakusawerengera zimene zikuoneka ngati zotchinga. Chimenecho ndi chikhulupiriro.
Faith is the ability to prioritize what God wants over what we want.
Chikhulupiriro ndikutsogoza zimene Yehova akufuna pambali pa zimene ife tikufuna. Chimenecho ndi chikhulupiriro.
That's why I say unbelief is one of the most significant problems the church faces.
Ndifake nanena kunena kuti kusakhulupirira ndi chotchinga chimodzi chimene chimalepheretsa Yehova kwanilitsa zofuna zake.
Oh, we say we believe.
And
yes, we believe in the gospel.
We're
reconciled with God, and yet we don't meet with God. Some of us are more traditional. We just pray. We don't really talk with God. We just pray.
We
have worship service, but we don't really worship him. Change returns by coming back to God. Well, think about your own circumstances, will you? Where do you find possible defeat or discouragement in your lives and ministries?
Kodi zinthu zimene mukumana nazo zongangali zokutchingani mutumiki mukuganiza kuti zimabwera banji zimachokera kwa.
Those are your battles.
Nkhondo zanu zija mutumiki mwanu kapena moyo mwanu.
There's other areas that we're not aware of, but those are the worst battles that we face.
Palitu vinyengo zina zimene anthu ena kunja sanga zidziwe kwa mwa zidziwa noka. Izi ndizo limba kwambiri.
You know, there's not... As I think about life, I'm older now, but the challenges, the temptations will always be there.
Ine ndakula pano koma chimodzi chimene ukudziwa pa moyo wa munthu maesero adzakhalapo ndithu.
God is faithful and working out things.
Yehova ndo khulupirika nepo ali nako kuthekera kwa kuchita zinthu.
Let me move to another point here. Are you spiritually wounded?
Ndipite kumbali ina. Kodi mwina muzimu ndinovulazidwa? Munavulazidwa kapena mwina muzimu? Pamoyo wanu auzimu ndinovulazidwa?
Maybe you're still pastor, but you really don't have hope that God will work anymore.
Mwina ndinumbusa. Kuma mati mukaona mata. Pali kukaika kuti kodi Yehova angagwireme ntchito ndine ndi moyo wanga chifukwa cha chijachi.
You tried several times, many times. You gave your best. But it didn't work like you wanted. You were thinking God would do something. We might like Ben Joseph, who worked faithfully for his master, but then was, and even refrained from adultery, fornication, and yet was put in prison. But he set his face back on the Lord, and persisted.
Komabe sana chotse maswake va Yehova ana chilimikabe.
If you face defeat, if it's because of sin, that's obvious.
Ukaona mwina kuti pa chitika chigonjetswa gonjetsedwa mwina ngati zili nkhani yakuti chifukwa cha uchimo izozo nzachoncho nthawi zonse.
We can turn and be refreshed by the Lord.
Tikhoza kubwerera kwa Yehova kulapa nkuyambiranso kuyenda ndi Yehova kuno bwino.
But let me say, there's many times we face difficulties not because we did anything wrong.
Koma zilipo nthawi zina abale umakhala kuti ukuyenda nchero koma nyengo zokhoma sinthawi zonse zimene umakumana ndi nyengo zowawa chifukwa pali uchimo sinthawi zonse umene munthu umakumana ndi zinthu zoyipa chifukwa walakwa. Yosefu ndi chisazo chabwino anayikidwa ndende koma analibe kupalamula kulikonse.
Don't be discouraged.
So tisakhale anthu okhumudwitsidwa pena pake zikhalu sizikuyenda.
You're accomplishing the biggest thing in the world.
Tikukwaniritsa chinthu chachikulu pa dziko lapansi.
You're being faithful to serving God.
Muli okhulupirika kutumikira Yehova.
Just like our Master Jesus Christ.
Monga mmene Yesu Kristu anali mtsogoleri wathu anachitira.
When he faced the cross, his disciples left him.
Everything
went dark. People were crying. It looks like the enemy is winning. But by his faithfulness, following the cross, he saved us. In the Son of God pleased the Father. He lived in hope because of obedience. I hope that we go forward in our faith.
Ine ndikhulupirira kuti tiyendabe mchikhulupiriro chathu pakusatengera nyengo zimene tikudutsamo.
If you find deep down you're spiritually wounded and it's hard for you to get trust back in God.
Mwina ngati mwapeza mukaunguza mu mtima mwanu pena pake nkuona nkupeza kuti ine ndi zifukwa zokwanira zokhumudwira Yehova.
I want you today, right now.
Ufuna panopa. Lero.
Let him heal you.
Akuchiritsen mudzina la Yesu Kristu.
That he can bring hope back in your life.
Kuti akhoza kubwezeretsa chiyembekezo mmoyo mwanu.
In your marriage.
Mbanja mwanu.
Your family.
Pabanja panu. Mukwati wanu.
And your church, your ministry. Remember, if you're faithful, you are winning. It's victory. Well, we talked a lot about the change that God needs to bring in our lives so that he can fully empower us with his spirit. He leads us along. But at times, it seems we're not going anywhere. That's okay. We go with the Lord by his power
in his direction.
And we give him glory. Let me pray as we close. Oh Lord, your ways are so marvelous. We thank you.
You
are our Father. You sent your Son so that we can be your sons. But Jesus also modeled for us the way we need to live. Some of us, Lord, are spiritually wounded. Maybe we've gone astray. We need to come back to you. We pray, God, that indeed, right now, we will come back. We ask for your forgiveness. And through the blood of Jesus, cleanse us from all our sins. And let us put our hope back on the word of God, which is proven and tested. Oh, help us, your people, O Lord. Even take care of our circumstances right now, Lord. Even this whole seminar, Lord, we see there's a problem, a big problem. Our plans are interrupted, so to speak. But we praise you, your plans are greater than our plans. Work through these plans. Give us wisdom and be with us, Lord, as you work.
We want
to trust you. Now, lastly, Lord, I want to pray for those who have lost hope. Help them in the very areas, Lord, that where we are struggling, that you would come and bring
fresh.
Turn the light in the dark places.
And
again, see your face. Now bless us, O Lord. Thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.